Jazzy boy,
standard man,
running it.
Banana chungu,
zayjams.com premiere.
Fweba umeba fishu kikiti. If you're my love, kukupanga hori. Each time we go chila kalipa boy. Bwadi bele lama lonely. Two boat toes, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Unaba pakati ya single na kekin. Naba pakati ya single na kekin. Naba pakati ya single na kekin.
Ngapeka nyana delila kumone fikamba. Kunuma ya puti nga plate number. Na text ya ba air deo kuchecking. Umuntu walipili lala kusetting. Lero ndefi puisha mula flating. Bana kuma nambo kushinjeshina. Pakupesha mumutima kupapa patila. Beba naba nabu ati alantina. Nisha kwani chef ya kalamatila. Ngaba poster kwa tibale kushainila. Amfuli tu mingo apa weshpondo. Otherwise kuna fuila kushikongo. Appointment na kakrash next sondo. Yeah, back and forth kupanga phone call.
If you're my love, kupanga holy. Each time we go chila kalipa boy. Twali bele lama lonely. Two boat toes, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Unaba pakati ya single na keke. Naba pakati ya single na keke. Naba pakati ya single na keke. Single na keke. Naba pakati ya single na chip shati na nikane pushali shani. Maka maka nga tule ya finger fan. Mudila chinja shaikate kuchani. Kumti makula fitango mtu kusutani. Fintu bafuaba kashana jafi kwana. That's why bambi bendela demi dal. Nane mwine nari kwa teftal. Kozima warning ya namba kutal. Wali pinge never better for worse. But I feel like I'm failing I guess. I'm ready kuichinja jazz. Cause tu wapona panshi wafu wa dead. Kawafu mapofia ni shifiapwa. Hii bomba ni pampa tu pampa. Baby mwadi kuisa maso. Shifoni yenu yali off na lilelo wamba. If you're my love, kukupanga holy. Each time we go chila kalipa boy. Twali bele lama lonely. Two boat toes, banyoli nyoli. Balenje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Unaba pakati ya single na keke. Naba pakati ya single na keke. Naba pakati ya single na keke. Single na keke. Naba pakati ya single na
keke. Feelings attached in that shit a clear estate. Stefianti njikala mofie nga real estate. Nshita mofie participate. Pakati nga intersection set. At can I go out na banandi. Okay cool, mwala wela konstanshi. By midnight, I'll make sure I fit your call you when I get home to say goodnight. 02, Chris Adabwa no sign. Baby where are you? I'm on the yango, do what I'm fine. 1 hour later.
All the subscriber you have dialed has been phone switched on. Please try again later.
Single na taken. Single na taken. Naba pakati ya single na taken.
Zayjams.com premiere.
Single na taken. Mr. Frankie Pam.